abuze bami ngibuyale nabazukulu inani ayikuyona inani ayikuyona ngibuze bami.